officially bakimanye nkundiwe kuba kurebere mu future 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 iwe kurebere mu future 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 my lady nkakushoma no mu mitabi we naika oburungi bwawe bali yano bahita I'm lucky to have you darling I'm proud of you bananye owire bona deniwe every day kuba there is something about you bali yawan ekibatine niwe my final decision niwe my solution bali yawandire kabazerere obunkwine tubehuze finally nawe niwe my future kankwanjule officially bakimanye nkundiwe kuba nkurebere mu future 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 iwe nkurebere mu future 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 my lady finally nawe niwe my future kankwanjule officially bakimanye nkundiwe kuba nkurebere mu future 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 iwe nkurebere mu future 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 my lady ruhanga kako burungi wa wishura ori amati wa murungi wanje noyera roya kiwe ni zamu ya competition ori mala yuko mulinka niwe baby to inkawali ya wandi bakumara ho bari ku race nabo buyaye bwingi oko musiri gwa rukundo go iniwe kambe soja ichiriza nkukume omuna kuyondya guma ho njeremera ho naba nkwine bigambo je bikutukanga no that finally nawe niwe my future kankwanjule officially bakimanye nkundiwe kuba nkurebere mu future 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 iwe nkurebere mu future 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 my lady finally nawe niwe my future kankwanjule officially bakimanye nkundiwe kurebere mu future 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 iwe kurebere mu future 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 my lady nkakushoma no mu bitabi we naika oburungi bwawe bali yano bahita I'm lucky to have you darling I'm proud of you bananye owire bona mbe niwe every day omusiri gwa rukundo go iniwe kambe soja ichiriza nkukume omuna kuyondya guma ho njeremera ho naba nkwine bigambo je bikutukanga no that finally nawe niwe my future kankwanjule officially bakimanye nkundiwe kuba nkurebere mu future 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 iwe nkurebere mu future 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 my lady finally nawe niwe my future kankwanjule officially bakimanye nkundiwe kuba nkurebere mu future 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 iwe nkurebere mu future